Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
I'm a Christmas tree. Fish and I call a fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, keep my pace, Mr. T. Nipotea scenes, wami taya ndani ndani. Kombo somebody ya wema, nipate the money. Anti samahani.
Mwaniona baby, ani.
Mweni kwa naulize njie, nenda kanisani. Nakutana na Shabani na mjuu. Na msalimia, Shebi, hame uchubu. Shebi, anasua, how I'm not sure. Kumbe huku wana kuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubo mwiri jumba kira kshari. Unambiwa kuna kupari baga mgongi. Mjumari na kuna habari kama watu wanaponda mali. Mind your business, Mr. Nanoma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, Mr. Nanoma na we. Mind your business.
This is the remix.
Club is the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a turn. Man on the box, and then we start to dance. And now and now I'm singing like you. You know I want your love. Your love is handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Them no.
the things I'm talking about, they, yeah, yeah. Try what can I do if you're not this, yeah, yeah. My mind, they tell me to disappear, yeah, yeah. Cause I got my head, yo, cause I don't pray. My man, I don't pray. Oh my man, I can't stay for one place. Oh God, stay my day.
DJJoeAndFollowMe.com. From his fingers to your ears at full throttle, with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Joe and Follow Me.
Trabalhei, pleasure, double the trouble.
That's how they like to get you. Start to move. Start to move. Like you smoke a lago. Just they bounce with the groove. Look how they do. If you lose guard, then go bounce with your boo. I can bounce from my crew. I'm telling you. And today do. Lifestyle of a crew. Make you dance up the look. And go the look. And go the look. And say,
Fever, 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 fever viva.
Dada vipi, nani usulika, kila unapopita. Hiyo shingo, ita, mbinda. Nukini ita, sita, dinda. Kwani ni wewe tu, hakuna mwingine. Ni wewe tu, vile ukishiki, wanipa hiyo fupe, you know. This must be true, hata nikiwa with my fastest crew. Kipita, lazima tutaweka mikono tu. Basi, basi, basi. Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda. Usiogope ni habi na manga. Shake hiyo nanda, shake hiyo nanda. Usiogope ni habi na manga. Nasema moyo wa tunda, roho ya umma. Kicho cha umma, jana ukipita wanipa hachupi. Viva, viva. Moyo wa tunda, roho ya umma. Kicho cha umma, jana ukipita wanipa hachupi.
Yeah, oh, ingoma ni alatu wapenda kwenda maklabu huku Kenya. Ha, na alatu waningiaga klabu wanatoka asubuhi na mapema. Ha, na alatu wapenda kupewa. Ataka ni dona kishunga kwa mjiforobo na uke kwa hewa. Ha, another homeboys production.
DJ John Fowley.
Wajo nishundwa kusema jina no nene. Wajo nishundwa kusema jina no nene. Kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini. Kiruru, kiruru. Niko kejo, niko majito, niko keroro. Hakuna tunaona kwa club isipokuwa piangu na watoto. Kwanza kwa konta kuna moja ananipiga usoro. Na mnye melevu nikisita, sita staga. Niangalia vibaya lakini mnajua yu anitaka. Mkwa wawele ama mina wana vitu zangu. Ndata kwenda kwa mama bima choku kunywa ngangu. Wanukia poa kwani umejipaka nini? Na hopio umejipaka uko jinisi. Asubuhi kifika joy club misitoki. Bila wele mekukunja jonda nye ikoti. Ebu simama kwanza nkago hizo vitu. Nikyo nazwe simama na kima jonda kutibu. Nazwe simama lakini kulize swali. Umebatu pinda picho hapo ndani. Kwenye ni mlami, leo nimebeba titi zangu. Sidani, trust yangu iko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami. Niko kesho, niko macho, niko keroro. Niko kesho, niko macho.
Baby.
wachanga Kuko inje mkisto tamki manga manga Mi jay za mafisi Inyaga ride on the beat Tazama I'm a hotel black boss on the ride
I see a booze wana mama
Joe and Valme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. Log on to www.djjoeandvalme.com. It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. His Majesty Joe and Valme. And if your gal doesn't know about him, tell her to ask her girlfriend.
I want to carry my love to a place she loves. I want to flex my love. I want to impress her. And I want to carry my love to a place she loves. I want to flex my love. I want to flex my love. I want to flex my love.
Come on, baby. Say what I need, sugar. Love me, baby. We did it, it's a Hello, kama we ni mwenyeji. We ni mwenyeji. Hello, kama we si mwenyeji. Hello, kama we ni mwenyeji. kama we ni mwenyeji, kama we ni mwenyeji, alo, kama we ni mwenyeji, we ni mwenyeji, alo, kama we si mwenyeji, nataka ule anaichapa mpaka ilale, basi harakisha njona. Maina nukia shasha mane usupeni ni kwa flona. Supa kumuja ladha gane nezenda fasa uslo. Eva nikisikia mabob male nkitabja plan ya do. Tuanzishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinka, wana waingiza. Napanda stage, nauna miujiza. Mboni chineja, baba wakeja. Wana niti, wana niiga. Likuwa na choma mpaka kwa filter. Kaba doko usha go. Biko oda, bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya siyo hoja. Tunazota, tunaifanyaga ropa. Ropani, tunaifanyaga ropa. Ropani, tunaifanyaga.
Kudai number two wakanichuja daro. Songa jenga shule, wajua lipe karo. Saimi ndo speaker, Franco le kaparo. Matutors napiga ki Usman Kamaru. Kwa fami ya kipang si kutoka. So fami ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damos natoka. Nkiroga hindi na treat kama dini. Saima divaizi na kuja na mzinga. Wanani daina ni juice waliringa. Mungu wa kisensi unajua wezi pinga. Odds ziko right, misi chezi na tinga. Okay,
kipe miki jenge tigali.
Bila busi na video kubali. Pata jalu jwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na chesi na makali.
Biko oda, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya, tiyo hoja. Huku isi nisi, tunazota. Tunaifanyaga ropa, 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 ropa.
Tuleke emote chokete, aha. Fine, fine, no pakete, aha. Watch your love for like it, aha. Why not more more than, aha. Chubati, chubati, chakare, aha. Boshere di
to the beat.
Hey, if you send me the location, then I'll be right there. Let me come check you, my baby. No time, no. Tell my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. No time, no.
Send me the location. This year about vacation. Flight catching, train taking. Soon as my off probation. Your boyfriend's on a waiting thing. Looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing. But she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing. No shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in. 49 more if your babes want sin. I had me a famous ting. Goals and things, gains and things. My house party, a base station. Girls wanna chase, it's a status thing.
You send me the location, then I'll be right there. I make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga. Hakini, nuni anapaga waga. nalia, 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 akini susi anachacha waga. Hivi ukundwa naitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kulala bila kaka. Nampenda msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo, nampenda mpenda msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo. Hivi huku ndo naitaka kupenda, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kulala bila kaka.
Everyone tries to imitate, but they don't have the swagger like us.
Yeah. Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madugu. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani oh, oh, oh. Kwa hiyo bosi zingatia maokoto. Ndiyo bosi, zingatia maokoto. Nala kama kitu auge nikivelisha kwenye Aliwato. Nisipofanikisha itaota majani ile njia ya Aliwato. Tumetoka pale, tumekuja kutafuta hela. Nishamwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka pale, tumekuja kutafuta hela. Tusilete maneno maneno, naomba hela yangu.
Chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi unakili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi unakili wewe sina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi unakili wewe sina chaji kweli.
tafadhali tafadhali, ka uko na bebe ifiche mbali, nani kuna wana wanaponda mali, basi wana mwaga madolari, yeah, wanakiza wanakiza dorime, kama una hela za mawazo nunua shamba ukalime, wanakiza wanakiza dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ticha ganga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani. Baby wangu namficha, namficha kwa pani, oh.
I'm at the point in life, none of them feel it. I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want to be, I'm okay. I'm okay. Me like say you be holy pass. I didn't love my life, get my peace of mind, better try survive. We all be sin, that's my body, nobody holy bad. And my happiness comes first, I'll never come with to stress, yeah.
www.djjoemfaume.com.
Now hear this.
Now hear this.
be from my command, be like zombie. Go down on me, yo, with your coca body. From my command, be like zombie. Go down on me, yo, with your coca body. Cause this your milky for front in now for me. Hold on for me, I no go to me corny. And if your milky not fighty, I saw me to look. Baby, kona kona, waka waka when you enter my licha. Baby, kona kona, do you give me sugar? Wala ala. Macho Mona Lisa, 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 macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa, macho Mona Lisa.
DJ Joe and Fong, DJ Joe and Fong. Double the pleasure, double the trouble.
Kai ya mkialo inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie man sita ipoteza. Haitaki asira pole pole bit ni kuibembeleza. Ini tofauti man, ini ya hembeneza. Kumbuka na
Shotman, ngoma imeanza na uko kwa kiti, mnapoteanga sana. Unaepa church akikubariki, mnapoteanga sana. Ujacheza gospel tumeweka tiki, mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti, shetani anishiki na mchoreanga sana.
Cha cha cha, vibes imeja cha cha cha. Hapa tuna pa pa pa, shoot shetani pa pa pa.
Bitamu kai ya mokialo inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie man sita ipoteza. Haitaki asira pole pole bit ni kuibembeleza. Ini tofauti man, ini ya hembeneza. Andoka na cha cha cha.
Kuna wasenge na wale wakukera wakituboa tunaita na
DJ John Fome.
Bile zangu zimeshika mina.
DJ John, follow me.
One more.
Mwenye mavo on the beat.
Bye. Vile zangu zimeshika, minaona kila dem ni mrembo. Pia nikilewa sali, na minaona yule wake ndiye wangu. Uwe, mimi ya dipu aiwe, yote ni tembo weno. Nanelewa nanti ya presha. Uwe, mimi ya dipu aiwe, yote ni tembo weno. Nanelewa nanti ya situ melewa, bado tu kuchoma. Tunaza kwetu, hatuta kishomo. Tuna wasenge na wale wakukera. Wakitumboa tunaita nani?
John Fome. All you wanna be DJs? This is how you do it.
Thank you.
from his fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joan Falmy.
For your chit chat, you carry your matter, they go TikTok, yo. My gen to the zongo, I know they look back, yo.
Sitaki mapenzi, nataka jipongeza.
Nimwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, nimuona kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi duniani. Na mistress siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoo. Maisha mafupi ni
kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza pala kujiona simba kumbe swala. Kasema kwenye penzi utwala badala kusaka mnyamaza.
love me or you hate me, know me. Don't mess with me, my logo. NSC 250, Kuma Loli Titi, Giuseppe Zanotti, Ina Maserati. Hey, baby, easy. Fine boy like you, easy. You won't kiss somebody, but lose sweet melody. Mama, they oh, Jojo Molansha, yeah, oh, ah.
Double the pleasure, double the trouble.
Lucky Leo, Molo, Timo, Beno, ah. I just want to be I.
Abaki mondongo, mwana mabaliko, abaki mondongo.
Mobimba.
Yo
développer papa sayo
les pacificateurs jusqu'au bout vital kamere
you manogagati zo banogagati you manogagati zo banogagati
oh elka initiative plus to zagolia to zagomela to yena programme
La haute dame Elga Élégance.
Yo pe bakuta yo.
Salomon Ben Salomon.
Yo manoka kati. Zo banoka kati. Yo manoka kati. Hey, zo banoka kati.
Le MVP MVP Serge Ibaka.
Okay. Oya Sukuma, we Simba na washa moto. Sukuma, we ambia walale watoto.
Akacheza shubaka yoko, sayoko, yani kamo na chambadoko, moko moko.
Wape, wape, nasema wape, 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 sasa wape,
wametaka sho,
wape,
komesha,
wape,
nyuno ya kwenye cha,
wape,
nongesha,
wape.
Soya, mateka, mikono juu.
Nagena mabono na moni bapeti boteka. Bombo, 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 sukali bombo, bombo e bombo, butamu. Mama lobaki yeko la koluka bana.
Anaweza kulicheza sagaruba.
Inaweza kulicheza.
Nauliza nani anaweza kulicheza sagaruba?
Nasema mimi inaweza kulicheza.
All my sexy ladies, all my sexy mamas, Jojo, Juju, Chuchu, Titi, Kiki, Dola, Yeye, Bibi, Jojo, Chuchu, Titi, Kiki, Dola, Yeye, Bibi, Jojo, give me bako, baka boom boom, bakum bako, baba boom boom. How you doing? How are you? Then she knows it like that you. Waist tiny like London Road, baka big like Dubai Road. Body yours, you make my cold. Give me small Charlie, make a worry. Make a buy on your account. There is nothing that I can't. Baby, she, you go waste my plans. Like if I'm my, oh my God.
You really happen. You left on. Toto mi toi, otage, onda mi lan, ole,
ole. Ole, 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 ole,
ole, ole, ole, ole,
ole, ole, ole, ole, ole,
ole,
ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
ole,
ole, ole, ole,
ole,
ole, ole, ole, ole,
ole, ole, ole,
inside life,
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 babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala, Boma koko mani koko koko, Leo ndani twa kesha bobo, Wata sambasia koko moko, Moja baridi moja moto, Mechoka eti, Mnataka lala, Tungi limezidi, Tuzime muziki, Kombe gisambu gile, Sambamba, Apo vipi na bamba, Dino gile, inatamba, Basi chani kamusamba, Wataweza kweli, Kushindana nasi, Atawa kiungana, Matusi kututukana, Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala, Ati selema, ati cha selema, Mambi nyendema, Ishi mwame tema, Amefosi bifu msela leko, Amebaki masona neko, Kesha kuwasha, chesa kama monkey, bunjo kidangi dangi. Hey, tumewacha ba, akishomoki, kimewa nasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala. Suka ukipanda na ile shati na vua, suka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, masenu na vua. Kuna basata na piga yote uwezi yobo na piga yote uwezi ina piga yote uwezi sale na piga yote uwezi mina piga yote uwezi momo na piga yote uwezi mwe na piga yote uwezi